jatano munana wenzenu lwenji tambara namusuna wefugira ebibiri jabana baliwo munanjulira ne polio mbisere yo ndwate yali amweru banji ne bafungalala nekweyo mbiri jantabara kwali kuba kwa mama sinembalikiriza nti bizibu byansinga mvudde mu buto bwange ngandi musajja neyeyawulira nazifuna ninawo n'abaana sabira ne bannange twazirunda nga besirabako nti ono nandi bamenya amanya wabula bangi nnyo walumba tusumbye luno kaakati ate mmwe abanda by'obukulu mwe balenga kumpaana nange siri muli az'amaanyi nkola n'amaanyi okubaweereza ennyimba wadde eri abatakkiriza nti ekisajja kino kyaba ni kiyimbi nnyo muli kimanya nfudde nti abuza amuwonderako wange yali w'amaanyi abaagalwa ebigambo bino sibyogedde lwakuba mu byetaaga mbadde n'ekigendererwa ng'era omuntu bambya n'anyumya ebitaalumye kaakati eno yessaawa bannange amatumu ganyazike mulinyumya kyate nga musubiddwa bino mpozo linda bya yesu zebbaasu omugavu owedda tuula nno zeetulire tumpakanya munnange baasookako kaluubiirwamu kati we baatuusa abeeru baatumeze dda kale bameze n'okulwanya abula ne bassaako tumpakanya munnange eri kinnuma nga kino okutusookera mbongo buno ne baatugwagwawaza lindako no munnange n'opakasa bwe nnondodde omuzungu n'ensussa naye nnina ennyiike ate sinzuumu naawuli ojjo lwa butakirondoola kikirize walumba tutambadde ku mulundi guno ow'okufiika oyaani mubaddugavu buli omu naamunuusaako obwongo ne busanyalala nti olwo tuleka ebyaffe bwe kirumya olowooza nnyo sooka kufumiitiriza n'otasooka kuŋŋoola lwali tuleka amazima ngali tulina obwongo bwa muse tulisaako omuntu okukuwera ejjinja nti eryoba olisinzaako mukama akunyiigidde n'akuteerawo omusalaba nti bw'ogolengerako ovunnamaawo munnange nawe nokkiriza kaakati eno yessaawa obwongo tubutaggulule omuzungu yajja n'enkola ye ng'omukyayi bw'abeera ey'okutubba n'otutta obwongo bwe baabumala ekyakabi kye bazzaako wano ne batukyawaganya si nsonga nnyamu ali omu olw'enzikiriza ez'enjawulo akukwatira ekissi baawo ne ku by'obufuzi ne batutegeeza wano ebya wano nti bambi bibi nti bo bazze n'ebyabwe kwe tubatutambulire omuntu bw'akusooza nga tolina kugumiikiriza muddiza oluyagende naawe gwe basaanyudde noonya engeri y'ekigga omuddemu takumanyira tunitenga tubatasenga wena tulibana mmurwa kubati munakula nyo kutwenka nangeno kofewe wawo kweto nsoza huu njapaita bakunyangalazi okufundikira ngagundi mufu payo muzungu walaga walingede galiga kalina namategula nebyo we yali atusanga omwo twaline mpise nungi namateka wadde nga tegali mu buwandiike omuzungu ekitali wano kimu kyakuwandiika kyemmanyi kye yajja nakyo ebirala twabine ekyaliyo byokyalabako n'ebirala byazaawa ng'abatutegeezezza nti ebyaffe mutindo biibo bazze n'ebyabwe netufundikira ngaokuweesa kwatulema n'okubajja twerabira ndudde n'okulaba ekumagira omunyige bannanga omuzungu yatujjirira njakwongera okumwogolera gyabuulirize wanga nkone ku mutwe ensambe n'olibuulira abaana nti yalangira omutemu omubbi n'atufaako atyo naye nnina ennyinge ate sinza omu naawe oli otyo lwabutakirondoola mukikkirize walumba atutambadde ku mulundi guno ow'okufikka oyoani Yeah. wetuongero kweta ya sembirire goro omuzungu wakuwe mundu kugendo kukuba ya mwa mkagadu uleda noda yonche wangu msaja wa manyi nyongela yonezidi kati tweki mbula fika chiyagali zembazi chuyaga msulide yalagira kanabano kumusi vile mikuku wejo kuleta lwa jeno Soka, obongo wapebayi wa mutikala ni amazi katite usha kwata Kicho mzungu chata kuzenga poto kila Afrika ita mkujie gomba Tubu ita uyandu kwaya tufura wa sabiri zandu kule kiwi ya fe Linda kichiri mwechi kalika lumuli anjali mikono nchi wabitu gambanga Mzisichari nasuri mkamaliza vivyo mzungu tachasaga Kwa gabiru njiu